DajimSafi.com
Smart Sound Records.
Yeah. Bon Bronx. Wenge. Alright. Check me now, wabatiza kwa rap. Wanite pasta wenge. Na wamulikia ma rapa, nansha washa mwenge. Wachawi wachawi vile mivyao nimesha vipaka usembe. Na wakirudia kuloga nikikamata na kata kende. Nilichagundua ma rapa kipaji changu cha wapa homa. Na hamni wezi weke ni wazi acheni kukata kona. Naweza kubashiri mawazo yenu design ya kaka kona. Na roundi hii si watch mpaka mnita rapa noma. Mi waga tunawachora mnaveropoka kwa interviews. Na makiki mengi Instagram just to get the views. Baby, men empty shoes. I know your real life, so punde tunta break the news. Skiza katikati ya ubongo, I got the rhyme book. Niweke kwa top 10 na wakalisha all the 9 goods. I was in a time to crack crack, but now it's time to shoot. Kama ukisikia boom 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 boom, so you wanna run the boom.
Malaise, wako hoi, wako hoi. Wageni wapoteze, hawani tu. Hapa wanitoi, hakuna anayeniweza. Hakuna anayeniweza. Hakuna anayeniweza. Hakuna anayeniweza.
Yeah, na wachungulia kwa chabo. Mnavyojitia mikazo. Wakati nikiwaitaga daily mnazikimbia kolabo. Nitawakazia na bado. Siwezi hofia vinyago. Na choko choko zikizidi wote nitawashushia kisago. Sa bila kupepesa macho man, I got to drop the head. Pima wengi zone versus always on a bit. Miki walani nari. I'm coming from the street. Ukiniletea uto man, you got to sit on my Alisha semaga kali. Wanajua ni mazishi. Na hawataki kukubali wanga. Wanakuwa ni wabishi. Misijaibuka kwa zali. Na ujua hu muziki. Nye marapa siyo wakali. Mnazingua mashabiki. So when I stand up, you have to put your ass down. Cause I'ma take your empty brains back to classes now. Hakuna gamna chokijua. You're all a bunch of clowns. Can't rap, can't sing. You better shut the fuck up now.
Wako hoi, wako hoi. Wageni